Nakumbuka sura yako, nakumbuka jina lako, nakumbuka tabasamu, uzuri wa pendo lako, siwezi kusahau. Ila naulaumu moyo, kukupenda too much. Tokinacho niumiza, tunajua mazoea yana maumivu. Nimetupa ndoano, nimeambulia patupu. Inaniumiza bado, ila nita move on bado. Ntakusahau baby, oh, 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 oh. Homa si homa baby, ata nikilewa pombe haini. Kikomando, nami nitapendwa bado, bado, bado. Baby we, nikipenda mtu, wanapenda kweli na nabaki mtupu. Nasahau mapenzi, yana maumivu, oh siachi tu. Baby we, nikipenda wanapenda kweli na nabaki mtupu. Nasahau mapenzi yana maumivu, oh siachi tu. Yeah, mapenzi kama maji, baby usipokunywa utaoga. Usitukane mamba, ujavuka mto, jazili kazama. Baby wewe, chungu kimoja, wapishi ni wengi. Chakula kikiva, kinaliwa na wengi. Baby, 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 nitapata mwingine. Nimetupa ndoano, nimeambulia patupu. Inaniumiza bado, ila nita move on bado. Ntakusahau baby, oh, 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 oh. Homa si homa baby, ata nikilewa pombe ainingi. Naondoa stressi bado, ile kikoma nitapendwa bado, bado, bado. Baby we, baby, nikipenda mtu, nikipenda, wanapenda kweli na nabaki mtu. Nasahau mapenzi yana maumivu, oh siachi tu.
Siachi, siachi, yeah.
Baby we, nikipenda mtu, nasahau mapenzi yana maumivu, oh siachi,
siachi, siachi, yeah.
The Mix Killer,
siachi,
fuck
siachi, so mapenzi siachi, siachi.